Angkulege, emakosina kona undlunkulu wasemathini, inkosi umgazi usihlalo wendlu yamakhosi la eZululand. Inkosi uBhovungane, usekela sihlalo, inkosi uDlamini, iyaseDumbe. Mashobane oyiso lesilo, osuthu, iso lesilo soJozela. Neyinduna zonke zamakhosi ezikhona la kulo mcimbi wethu abantwana bonke basendlunkulu ngiyabingelela kumfowethu umeya waseDumbe uMajuba Mavuso sekela meya wakwaNongoma sekela meya waseZDM ilungu lesishayamthetho umfowethu uMyeni ngiyabingelela kakhulu kumfowethu acting mayor uMaphisa engimkhonze ngokuthi undodana wami Councilor Mazibuko okuyena oyikhansela lale ndawo esikuyona abafundisi bonke beinterfaith abaholwa umfowethu Ntombela nabo bonke ke abazalwana abakhona kule nkonzo yanamhlanje wonke ama-department akhona kule ndawo esikuyona ngimbonile umfowethu omele i-health umfowethu Vilakazi no-circuit manager ubaba uSontshikazi no-CEO bonke abakhona beyibhedlela zala iZululand Sompisi we-youth we-road safety youth desk ye-road safety utatewethu mama uButhelezi wakona bhakho abaholi bakasantakho abakhona la i-management yakwaNongoma umasipala wakhona okuyona umasipala esikuwona namhlanje all senior management ekhona emele wonke ama-department iZululand DTT ne-LTT i-department engiqashwe kuyona yakwa-community safety and liaison nabakwa-transport abakhona la ngiyanibingelela abafowethu umphakathi ke wonke wala kwaNongoma ngiyawubingelela angiqale ngokuxolisa ukuthi abafowethu nodadewethu ngizwile ukuthi bekufanele ngabe bathe beqala babedle ngiyabona ukuthi nephango seliyababulala umsebenzi wami ushuthi ngeke uhambe kahle uma kuukuthi ngizothi abaphephe emgaqweni baphephe egebengwini kodwa bese bebulawa indlala ngawo-ke sikhona ispeech sami ngeke ngisakwazi ukusifunda sihlalo we-ANC ngiyakubona mfowethu ononobhala ngimbonile ukuthi ukhona we-ANC la kodwa ngiyazi ukuthi bakhona nabakwi-leadership ye-IFP kungenzeka ukuthi nje igqoko abayigqokile ziba ngambili hayi wena maphisa awuyena i-leadership ufanele ngabe usume ukubuyi manje lokhu u-acte njalo nje uyazi u-acte nesitulo size sinqaba umbalula wathi ne-drawing board ikhathele manje ukulokubuyelwa kuyona kubuyelwa kuyona angiqale ngokuthi ngiyathanda ukucula kodwa kunento engiyigqaja ngayo njalo ukuthi mina lo ndlunkulu wasemathini sakhetha kahle kushuthi urepresente nami kumntwana ongiganile njengoba ubecula kamnandi kangaka kusho ukuthi ke thina naye sinama-common denominator othisha ke be-maths bayazi ukuthi yini le baba umahlobo nentshumayelo yakho nabo bonke abafundisi abebekhulekela iy'hloko ezahlukene ngiyathobeka kakhulu emavikini amabili edlule bekunento okuthiwa u-Black Friday mina wami u-Black Friday yilo ukuthi uphosiponeke nje ngosuku kwase kuba yinamhlanje-ke nami inkonzo eshibhile yamahhala engiyithola ngaphandle kokunikela yilena-ke ngigqoka ukuthi ngizoyenzela la kwaNongoma kuyiqiniso ukuthi isilo sihlale simemezela njalo ukuthi abantu baso abangaqedani. UNdlunkulu wasemathenu uyena esebenza kakhulu na indaba yabantu abasuka la besebenza khona bazoqeda indaba zabo emakhaya. Enye isizathu esenze ukuthi ngibe la ngoba la kune committee elakhethwa isilo ukuthi silekelelane ukulwa nobugebengu obenzeka ngoba abantu bezoqeda amagqube emakhaya. Ayikho kenye indawo ebesingayenza kuyo. Qinisile usekela meqabhasha ukuthi eye province yonke. Kodwa ngiqoka ukuzoyenza la kwaNongoma. Mawubuye eGoli abantu baseGoli abafaya abaningi abasemahlabathini kule district. AbakwaNongoma. AbakwaHlabisa. AbaseMsinga, abaseNquthu. Ngoke njengo-champion wala ayikho enye indawo ebengaya kuyo ngaphandle kwala kwaNongoma. Nala izulu lelo. Kodwa kunezinto engifusa ukuzengeza kuloko ukuthi abantu besifazane bayahlukunyezwa. Lesikhathi ngiqala ngoSeptember uOctober ngawu dedicate ku Transport Month njengoba kujwayelekile. UNovember kwayi inyanga yezo yokuphepha kwaumphakathi. Nawu namhlanje i festive season uDecember. Akho ngozi kaDecember kaChristmas. Akho ngozi yama Easter. Ingozi idalwa yithi ngokushayela budedengu emgaqweni. Kodwa uNdlunkulu ungithayimile ngoba ngazalwa ngikholwa. Amajins njakima kababa nomama, uNtuli nomamkhwanazi, uGrace, are religious. Manje ke ngiyazi ukuthi thina sonke sinemthwalo ngokusho kweBhayibheli. Uma ufuna kube khona umuntu ozokuthwalela, woza kubafundisi bakwenyusele kuJehova. I-decision ke le ngicabanga ukuthi kufanele isikhathi nesikhathi ngihambe nayo. Ngiyazi ukuthi ngaphandle kokukholwa ukuthi izinto zizokwenzeka, ngeke zenzeke. And asikwazi ukwenzeka automatically. Nawu la kufanele khona ngize khona. Ngawo ke ngiyathobeka kakhulu bafundisi bami ukuthi nize nonke ngobuningi benu. Kukhona ke izinto engifisa ukuthi ningilekelele kuzona ukuthi one sibe ingcenye yokuthi ku gender based violence silwe nangomkhuleko nangawo wonke amandla singaphiwa wona ngoba uma singakwenzanga lokho izolobo eliqhubeka abantu besifazane bahlukumezeke nabantwana. Enye into ebalekile njengoba ku Christmas nje abantu bayakhuthuzwa KZN kungena abantu abanye basuka ophokolo badlule ngalama abaqhamuka eMpumalanga naseSwazini badlula kwaNongoma nomahambe kwaN2 abanye baqhamuka eMpumalanga bangena eNewcastle balindele ukuthi sibaphathe ngezandla eNtofontofo kodwa mabefika isimo singavumi kunobugebengu kusho ukuthi labo bantu bazotshala imali yabo eKZN imoya yabo ingavumi. UNdlunkulu usekhulumile ngeBhamu kuthi nje phela ngoba uNdlunkulu ngeke ngisho ukuthi sadla amatha wodwa sonke. Kodwa for ukuthi nje uNdlunkulu wasemathini angiboni ukuthi ngabe ngiyaphazama ngoba indawo ayiphethe vele isemathini. Ndabe zitha. Kodwa ngoba niyazi ukuthi nijahile. IBhamu lezi ke zikhona kune amnesty ngolosihlanu esivumelene noNdosi ukuthi abantu abaphethe ibhame ke sibanikeze amnesty kuze kube uMay ukuze after May sesiyohlangana nawe ke ngiyaxolisa mfundisi sesiyohlangana nawe esikhaleni kwamfundisi uNtombela lapho siyobe singesenalo uxolo ivesi elifundwe ubaba uNtombela ngiyakwethemba ukuthi manje umuntu kaNkuluNkulu bengivele ngikwazi kodwa namhlanje kudlulele ukwethemba kwami ngoba bekufanele ukukhuluma ngezwe elikhuluma ngesikhala sakwaNtombela. Kodwa vele wakhuluma ngesikhala nje la noma ubani kodwa ngiyazika ukuthi kuthi uNtombela wazi wathutha la wayekhe khona ngoba abantu baxabana joint in bazohlangana esikhaleni kwaNtombela. Wagcine bona ukuthi hayi la ngizothela amachaphazela. Bahlobo. Ngiyabonga kakhulu bafundisi bami, abazalwane benu. Ngiyazi ukuthi namhlanje nginilimazile emnikelweni. Ngoba ngeke banikele laba bantu. Ngiyobabela. Kodwa ngibonga ukungibekezelela. Lo mnikelo nizokwenza nina mkhulu esizweni sakithi KwaZulu Natal. Ngiyabonga kakhulu. Enye into engenze ngifune nina abafundisi nani bazalwane ukuthi kunalento ekuthi unembeza. Kwi-department ikhona i-budget i-10 billion. Kodwa imigaqo mningi egubhekile nefayo namabhrinji ahambayo. Ayushintshi le budget unembeza umuntu. Kukhona yaka community safety and liaison salesikhala no Dr. Maseko nabafowethu labo omnqayana. Ngoba ngisizwile lesi sibongo. Kungenzeka njalo khona umnqayo wangempela ngoba awukwazi uvela ube nesinciphiso nje engekho umnqayo wangempela. Hayi mina namhlanje ngibanginamuntu. Akho umuntu nakubafundisa uthi ubheki. Ngoba phela kunongqongqoshi akwazi uba ubheki nongqongqoshi abe ubheki. Ongenani ngoba ubhekani. Usuba ubheki ke mawufika altar. Ngoba altar ayisekwindawo yakho ke le. Nami ngiyazi ngungqongqoshe ngapha kodwa ngala enkolweni ngiyazi ukuthi bakhona ongqongqoshe bayingozana ke bafike babe uminister la emhlabeni nangale phezulu la ungazi ufike khona so uma kwabanda mina ayi uyo basenkingeni mina nje hayi ngeke mina ngibona le khona sesihlala ungasuki kuye hayi ngeke ngisuke kini mina abafundisi ngoba akekho nje umuntu ongathi mase kuthiwa kuyongena ezulwini kuthiwa umpemba Angeka ngeke hawa futhi ningazi. Seniyothi nje ayi. Nina nangiculela leliculo lethu waza kuJesu nomuma nikiniki. Kuze ngikwazi ukungena. Ngesaba ukuyinikela. Ngifuna ukukhuluma ngonembeza ngoba yinini engazi ukuthi nizokwazi ukukhuluma nonembeza. Ayikho into singayenzile ukufundisa abantu ukuthi bashayele kanjani. Ayikho into esingayenzile ukuthi bangagwaza abanye, bagqilaza abanye abantu. Kodwa izinto eziqhubekayo lezo. Manje unembeza uma ukhandeke kahle. Into enhle ngonembeza noma abawukhandekile kahle. Unembeza uyakutshela ukuthi abanye obusukeba ngumdlengula lo, hey uzoboshwa. Njengoba ucaba ngiyobamba inkunzi nje, uzoboshwa. Uyibamba inkunzi. Mawusuboshwe unembeza ukutshela ukuthi kodwa yazi bengitshelile njalo. Ungene nawe etilongweni, uhlale nawe ngaphakathi ngitshelile ukuthi uzoboshwa. Buka ke manje ukuthi sikuphi. Kodwa unankinga ngoba uloku hleli wena kuwe. Ngoba noma usungaphakathi ejele, uma ungayiphathanga kahle ngeke uyithole iparole. Uqhubeka ungayiphathi kahle uthi ufuna iparole mase wenza uhafu wesigwebo. Ungayitholi pha utinembeza kodwa buzoyithola kanjani parole ngoba wena umthetho wakho umlaleli umthetho wasejele. Now ngizele kunina abafundisi nani bazalwane ukuthi ningilekelele silwe sonke lempi ngoba akekho umuntu oyosilwela. Ngikhulele enkonzweni mina futhi niyangibona nje ukuthi uyangibona nje mashobani ukuthi angiyona le nkonzo yakho Nami nginezami izevathu.
Yeah.
So hey, ngayilaya kulosisi. Hayi ngeke ngiphinde, ngiyagcina ngcike ukuthi ngize enkonzweni njengengemvethe. Kodwa sengiyokwevatha kwenye indawo, manje ukuthi nizongibona la kwaNongoma. Yithi ngisheshiseni ngenza i-disclaimer ukuthi umcimbi ngulethanga la ngoba kukhona abantu engihlobene nabo. Niyocabanga ukuthi njengoba kunodadewethu usekela mayor, ngilethe umcimbi la. Hayi angenzanga kanjalo njebe kunomphemba ela ibaqulusini hayi angilethanga lokho ngoba lapha evuna kukhona ishangane lathatha udadewethu angiyadlala abashana bami ngothi ngiswela ngivama uma ngidlula kanjalo ngithitshwe lapha elonyeni ngiyothola inkuku kamabanga sengaze ngayitholi hayi I withdraw Yatro ngicela ukugcina ngento ethi ke lezi zintatha engizoyicela ngizozenza nje 1 minute Eyokuqala ngiyazi ukuthi seniyenzile sesidlulile kuyona kodwa ngicela niqhubeke nikhuleke ningami ngoba laba Umphembu uzobe ngasangazi nje uSompisi ngo 2021. Lo bale ngasangazi iphele. Balwe balobe kuyiphathe yodwa abantu. Baze babulalane bekwe organization eyodwa. Bese bebizuntuli. Kodwa bakuyiphathe yodwa ngazi bafuna kungene kanjani. Ngiqale ngobani ngoba ngothi ngithi ngiqala ngalokuthi hayi. Usuwane kushuthi usuthatha isayithi kushuthi usuzomjoinisa enye inhlangano. Kodwa bayangifuna futhi uma sebedilikelwe amabridge. Uma Peace uvela the baba. Ibridge lase engapha emondlo lihambile. Uyangifuna uma sefuna ibridge. Bese efuna ukulivula yena kodwa. Ngeke kulokothe ndodana. Hayi hayi kimi. Hayi kimi inkakana nenkakana lidla imsundu yakakubo. Ngifika la ngisuka ngalena kwa 10. Abantu bakhona bafuna nje ukubiyela ukuze badle. UNdlunkulu uyazi nomfowethu uMashobane oyiso lesilo ukuthi silo sipassionate ngokulima ukuze abantu bangabulawa indlala. Nangile ke kulaba abantu balapha ngoba umfowethu uNyembe uThami dala wayivama ukukhala ukuthi bafuna ukulinyelwa abantu lapha mbembe. Bafuna ukulinyelwa abantu lapha mbembe. Now noNdlunkulu umntwana uZebu naye efuna leyo nto. Bangicela ke behlangene nekhansela ngenzela ukuthi ngideclare ningalilwisa ikhansela ngoba nomntwana uShenge uyazi ukuthi uChampion munye la. Bakhuluma ngamabridge ngathi kodwa khansela mawufuna baweleke abantu lapha bridge nizokwakhela ngoba wakhelwa imphele. Kodwa mabelo nawe bengafuna ukuwela kuleli bridge bayeke bawele emanzini. Uma ngabe umfulu bathatha bazobuya kuNtuli bazothi Ntuli sifuna helicopter namaphoyisa abazotakula abantu manje ayikho enye indlela. Asikhulume ngentuthuko silapha abantu baphila abantu badla abantu ukuze bakwazi ukusivotela bephila sonke ngoba iqiniso ukuthi abantu abayidli ANC abayidli AFP abayidli ke sekunane EFF angazidleka kanjani ngoba ibomvu abayidli DA. Asebenzeni ndawonye yaba lomkhuleko. Ngiyabonga dadewethu ungibongele kuShenge owumeya we-district ukuthi akudedele uzommela. Ngiyabonga dadewethu Xabhashe. Ngithola lenyike ikpage ngawe namhlanje mngani wami. Hey sivame ukuqabana nalo sisi makuthiwa nje kune-by-election ngibona sayiphithizela ngithi ayiphithizelela lapha wena. Xabhashe. Inkinga unegqubu. I withdraw. Cha, wake wangikhumbuza enye into engangimethembisa ukuthi hayi le. Le wathi lena isihambile esekela me. Wathi ngizokufonela ngo 12:30 ebusuku. Yavele yahamba le wathi ngavele ngavala ucingo. Ngiyavuka ekuseni senginama miss calls amaningi. Engiyifonela ngiyithathanga le number yakhe. Ngiyifonele le number. Athi hayi ngikutshelile. Ngikutshelile ngithe unegqubu umngane wami wathi hayi ngine memory sharp. Manje ngoba usasifundiswana uhavele wathi une memory. Kodwa ngicela nikhulekele ukuthi ama parties ewodwa abangalwi bodwa. Vele ikhundla ibekiwe zimbalwa. Ngeke bangene bonke. Kodwa futhi ngicela nikhulekele kwa one ama political parties ahlukene ukuthazwana. There's one thing enziwe yi-IFP ne-ANC eJohannesburg eGauteng. Into okufanele sikhulekele ungene lemoyana lakuthini. Ngoba angibazi abantu balalela kanjani lokho kuyi-ANC naloko kuyi-IFP. Wake wathi uShenge songcwaba omunye umuntu. Wathi ngiyezwa nje kuthiwa nginamahlonga andlebe. Kodwa wakha amahlongondle badlula we-ANC. Nangu uNyumalemo womkhombe eduzana. Angazi ukuthi sizwa kanjani. Angiqale kulabo abakakhongolosi. UShenge uhlala esho njalo unesiqoko sakhe asifakayo sinoluthuli sinomongameli baseZambia. Angazi ukuthi yebo phela ngeke akekho omunye angamfaka ngoba akakabikho omdala enkathini. Ngeke kodwa futhi afake sakhe umuntu oyihlonipha yinono nje leliya liyazi ukuthi ipolitiki uyidlala makuyikuphi. Now uhlale sho njalo ukuthi waqalaphi yena manje angazi ukuthi ANC uma ingakujabulela ukuthi uyashushenga kafihli ukuthi waqalaphi mina ke ngisengibe nesikhathi ukusebenza naye umuntu engimhlonipha kakhulu sake savalelwa ngathi ngivelelwe savalelwa ilift sakhe sisebenze eCape Town eParliament eCape Town la ngivalela naye hey hayi ngabona ukuthi ngisengxakini lapha kodwa kwathi late mase livuliwe ilift I mean bese ntabukela buNtuli lapha ngoba mina kube nje belingavuleki ngifikelwa uphiswa kushobinga bezovela ngishobinge njengoba sengimdala uthi utabukela mina ngoba ngisemncane ngizosaba ukuphoxeka ngawe lo mkhuleko ngicela niwu extende kuleyo nto okwesibili ngaphambi ngifike kokugcina kunenkampani enkulu e-RBM iyefuna ukuphuma kunabantu abaningi abaqashiwe namshona la kanongoma bakhona abasebenza khona bayephuma yahamba ngalomba ngokhona kusho ukuthi abantu bazobuya bazohlala emakhaya bangasebenzi naye enye ingxenye ngicela nikhulekele bafundisi ngiyazi ukuthi ngicabanga ukuthi akuyona itereni yenu kodwa iBhayibheli lithi umhlaba ungokaJehova ala kwawo yizo nabantu laba bakhile kuwe ngawo ke usungihlalisa phela banezitayela abaphathi bohlela ngaye ngizazi kahle kodwa kokugcina bafowethu nodadewethu ikakhulukazi nabafundisi kukhona izwe eBhayibhelini elithi uNkulunkulu eyala abantu bakhe ukuthi akathandi ukuthi mabelwa bedlana baqedane hey lena ngiyacela ningikhulekise ngoba angiyazi kuzokwenzeka kanjani izolo uNkulunkulu ungisizile ngokuthi ibandla lamaNazaretha lingakwazi ukukhipha isidumbu bengicabanga ukuthi ukhona ozoba khona omele amaNazaretha la ekukhulekeni ngoba ngiyazi ubengeka ishiye leyo yokuthi uNkulunkulu abasize nje kodwa mina njengomuntu ophathisa umnyango wezokuphepha ngiyacela abafundisi ngibe nendlela eyani eyafika kuSolomon yokukwazi ukuhlakanipha ukuthi uzongena kanjani lapha ngiyabazi bonke amasayidi omabili ngiyawazi bayafika abantu ndlukulu bangifonele nalabo abangawina ngenkantolo bathi hayi si right lenda kaduyisha ngisho ke umuntu yamanga ungaba ukuthi iqhelelene nje neqiniso Now nalabo abafika ngalabo bathi sinencwadi ngithi but bafowethu incwadi ngeke isivike isibhamu ngiyacela ninginike ithuba lokuhlangana nani noma ngabe kuthiwa ngizohlangana nabanye ngapha kodwa futhi ngizoba nenkinga ukuthi ngizoqala ngawani ngoba bazothi uqala kanjani kulaba vele wena saw kukhona into evama ukushiywa ngebe ngifuna kuyisho ngitshele la labantu be IFP engibabona la ugwala wake wathi kukhandwe umasipala ANC yaletha ukuthi abantu abameleleke nenhlangano zomphakathi nani kwaba khona wathi hathi nosimele SSP simele ikhosatu ugwala wathi hayi asizurojwa lapha uyabona nje laba bekhosatu abantu bameli ikhosatu uyabona nje ngisho amakhalabo ukuthi ukhongolose la yingakho nami nginibingelele ngoba noma wathi udeputy mayor noma uacting mayor ngiyabona nje ukuthi hayi la kunomboko la lempi yaseNazaretha ifuna sikhuleke sonke hayi ngiyakubona nkosana hayi sengiyakubona nkosana ngiyacela bafowethu ninginikeze ileadership yasebuhleni ileadership yase Thembezinhle ngoba ngiyayisaba into engahle yenzeke lapha ngiyayisaba into engasenzeke lapha ngiyaza ngihlakaniphile kakhulu kodwa ngiyacela nisikhulekise niyokhulekisa namaNazaretha ngoba yikho into ebuhlungu ukuthi kubulalana abazalwane and abantu esithembele kubo angazi noma ngiyakuphoxani kodwa angikholwa ngoba njengoba unje nje kusho ukuthi noVaseline uthe kancane abantu ukuthi uma sesine inkinga sihambe sibe onikodima siye kubo haya akumina ngetwa wayu Mandela wafika wakutola umongameli wayu JZ wakutola wayu Cyril wakutola wayu Zikalala wakutola ba wayu Bheki wakutola wakutola sanga waxoshaka uBheki uBheki icele ayi nami nganikele ukhona ngintombazane yayingihlupha kabi kabi ithayi hambe yonikele onyazini ngaze ngathi kuyo hheyi njengoba uthi njalo akunikele onyazini kanti manje nibaningi ofuna ngiye nasekuphakameni ngiye nakumpanza lo wahlubuka wayikhandele lakhe laye manje ngoba phela kukhona nencoyincoyi yazama naye manje kusho ukuthi ngingagcina-ke kodwa ngoba ngiyipolitician kofuna ninikele kubo bonke ngoba mna ngithi ngiyakwa i-equality ngibatreat-a ngokufanayo abantu ngiye kubo bonke bese kuhlangana iy'thunywa-ke zasese abese-ke zinginikeza-ke kodwa-ke baba ngifisa ukuthi ngoba ngise ngikubonile ukuthi ukhonze Nazaretha ngiyabacela ngiyabafundisa kodwa ibhayibheli engilifundayo lithi ayikho insindiso ngomunye ngiyacela ukuthi nizikhulekele nani ukuthi nedlule kulesi simo sizodlula nginama 8 years kodwa ngifuna ukuwatshela abantu abazobe ngihlangana nabo ukuthi ngicabanga ukuthi abenze njani ukuze sikwazi ukudlula sidlule ngokuthula ngoba baye bathi labantu abakuma bekhohlisana abakwakhongolose bathi uma wenza kabi amathambo kathambo azonyakaza anganganyakaza ngani kuba amathambo vele kukhona neculo ethi uma kwenkosi wathatha uHezekiya wambeka endaweni awazi unganyakazi uma sekubizwa inkosi bafundisi silekeleleni